another classic, let's go. Kama sio mimi basi na Johnny wewe, na kuchambua daily kama we na mchele. You're killing me softly, baby, when I'm super makofi daily. Yani makofi, dates nimepanga. Goma kama hizi to dance, juu ni mabanga. Usiku ikifika kwa bed tu ni maslamba. We dance into the rhythm na beats ni kama samba.
You know I want you boy, I want you boy. You know I need you now. Lakini si ezi sema chochote, ezi fanya lolote. It's up to you, it's up to you. Mchezoni kwako, mchezoni kwako.
Uko forever and ever,
forever in my mind.
Tutenda whenever, wherever,
whenever utadecide.
Junisha falls, yezi jikontrol, usha own my mind, body and soul. Nilikuwa player, mchezaji wa kulipwa toka LA, kile South Sea hadi Garissa. True love ni air house, ki hadi kwa giza ana deserve. Ni air house, ki hadi kanisa.
Baby just follow the motion, I know you're speaking from emotion. My heart is craving for your loving, girl. My undivided devotion. Umenipandisia, kila nakuwaza mimi nasinzia, baby. Moyo wavutia, usikae mbali we karibia,
shore. Mchezoni kwako.
Gotta be it.